kedoden Jantore Muhammadu Abubakar nultondirado VOA Fulfulde Abuja Lamorde Nigeria.
Ndungu latake jengol fulbe drobe kamyebe seyo yaki yende topan ladde palwan na ikeba igene seni drobe ibe waita ladde timi sababu dalila rewobe timini burti nudirga limbe iwadana fulbe ilaji do durungol bentoni yauti saitobe egi na imape heba fesare Umar Sale kotonder fulbe drobe na i owangini bila oidata bananihi
ta kura no mi vaibe masa jangol lewani abbo no boka ta kura e don kai so mi nanta beldum dum handi ko gidon don do to ye ka do mana e gama dum fotina kai don des donna su dwara du rema dum ka go ta kura bana yi jamin to edu ya wona le jininde
ko yata no durngol yarata do yeso
ta durngol itti salora ya ba chito dum mai do ma funde jama
nonno ma ayuba lamdo munyal igadiwal nasara wailan kere lezi Nigeria hala ni viwa ya turra biyidata dohe banki na imape turdu e
rongo kam bojone kam bonga ala wakati kumbustadi maten jimbo wakati dungu kubigeje koto ere mama wala mutama mbo no ladude kubo labi burti tonai tokaino nukudu no nonjo ni uwala tai tonai ija haini do tatan iri tatal dal yimbe tokkata ko mota ya don biata horni ama foto hori to sai ni ko der dem balde ma to nay amin balata di lagi men lawli min tawi jabbi don nun awi dum gawri tin pompi don to dol en pangi don joni gonga la durgo ngolin arduno di dubi mawo bo don kango tin din to don to durata don du wala to da ko hani wiya bani kunne laddure to wiata doinde mabbe be jodi de rematake ya de turungon den hi wadana be gono wodi gene de hawata hawana nay hokkadi kanjuma da ko hani bonon non wali sirta remote da ya pani hambe maturade rara fi wani to
ko labi de handi fulbe drobe hani tokka kam heboki timu mabbe komrade yawo aliyo olati ardido dental bandira ku fulbe lisal Abuja
min ko midi midibbo hakkilo gomnati ko midibbo hakkilo amin minon ardiibe ya kamata um tawa gomnati illa iyaka tuntun andi fu um ladde ko dun shafiki atal to ya kamata gomnati wurtina gol don lawon gol nagge hebata nanga i jappo jintarari hakkunde tatal mota to tokkata i hakkunde tuntu um ali ton na iya kamata nanga i tokka mai dun dudi amma joni a tawai don dum ma dun remama
ko ya hango wakkati nde billaji di waddata ha Nigeria wakkati tan hollata en Muhammad Abubakar VOA Fulfulde Abuja Nigeria.